achọbi.
Gịnị ka m ga-eme? Nwere ọlụ niile nna m na-achọ.
Nwee ogologo nzachọbi.
N'ezie, n'ezie.
Akwa n'ilu ju ha niile bụ ihe efu. Echiche niile agaghị enyere gị aka n'ọchịchọ gị. Naanị were mkpa gị niile nye Chukwu. Chukwu kere ụwa ga-enye gị ihe nkasi obi na mbikpazụ. Nwee ogologo ntachobi. Wegi.
Ka unyi ọ na-asị n'ọbụ dịka snow ka ya ga-eme ka
kwere ka zọpụta gị.
Iwe kwesa olu gị ke nọgidekwa na mmehie, anwụrụ m n'ihi gị, akwụrụ m ụgwọ njọ gị, bịakwere ezi enyi m ka zọpụta gị.
Oku na-akpọ gị ụkpa, kwere ka zọpụta gị.
Ewo,
oku na-akpọ gị ụkpa,
na-asị gị,
ewo nwa m bịale, Jizọs fụrụ ọnwụ n'obe
Mary,
iji kwesị olu ike, bịa kwere n'ara Jizọs, oge fọdụrụ ihe nta,
Jizọs na-asị,
bịa n'ara ya ụkpa,
ọ ga-azọpụ,
ọ ga-azọpụta gị, mi kwere n'okwu Chineke, ka tụle bụ ihe mmadụ ga-eme. Ya bụ ju nne gị nke ụwa, bịa bụrụ enyi nke Jizọs, bịa kwere enyi m ka zọpụta gị.
Chineke onye kere mmadụ, ịhụ
Nabia, 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 Nabia